babona kenshi twirirwara bahari bakagira ngo ahari muhira babona dusangira tukirirwara ntibamenye ko hari banga dufite twakunzwe n'umwamutegeka isi n'ijuru nta mahirwe twagize yo gucungurwa yemwe mwanga bumye nimumfashe tumushimire abisi babona kenshi twirirwara bahari bakagira ngo ahari muhira babona dusangira tukirirwara ntibamenye ko hari banga dufite twakunzwe n'umwamutegeka isi n'ijuru amahirwe twagize yo gucungurwa yemwe mwanga bumye nimumfashe tumushimire
ariwe igihabera bazirirwa mu isi ijoro rikurikiyeho bitahire bagiye kwiturira iwabo wabacunguwe batazongera guhura n'ibirusha mwami wabitangiye kandi banezezwe no kubana nawe yemwe mwanga bumwe nimumfashe tumushimire
abisi babona kenshi twirirwara bahari bakagira ngo ahari muhira babona dusangira tukirirwara ntibamenye ko hari banga dufite twakunzwe n'umwamutegeka isi n'ijuru nta mahirwe twagize yo gucungurwa yemwe mwanga bumye nimumfashe tumushimire abisi babona kenshi twirirwara bahari bakagira ngo ahari muhira babona dusangira tukirirwara ntibamenye ko hari banga dufite twakunzwe n'umwamutegeka isi n'ijuru nta mahirwe twagize yo gucungurwa yemwe mwanga bumye nimumfashe tumushimire
wabari mwisi yatwitangiye atagize kwizigama ibyiza byinshi byari byuzuye mwijuru ariko ntiyabifata nk'iby'igiciro kugira ngo igihe kimwe tuzibanire ahatagera ikibi n'igisa na cyo yemwe mwanga bumwe nimumfashe tumushimire
abisi babona kenshi twirirwara bahari bakagira ngo ahari muhira babona dusangira tukirirwara ntibamenye ko hari banga dufite twakunzwe n'umwamutegeka isi n'ijuru nta mahirwe twagize yo gucungurwa yemwe mwanga bumye nimumfashe tumushimire abisi babona kenshi twirirwara bahari bakagira ngo ahari muhira babona dusangira tukirirwara ntibamenye ko hari banga dufite twakunzwe n'umwamutegeka isi n'ijuru nta mahirwe twagize yo gucungurwa